real vibe.
I just like this, but let me do this, 'cause you deserve this. Najua ilikuwa bahati mbaya mimi na wewe siku ile nilipokupa mimba pale siku ile nikakurudisha nyumbani usiku japo nilalama eti ukimtaka ulogai kumbe kumbe siku ile nilikupa mimba wewe wewe. Siku moja kisimani umekaa ukasema unahisi mimba yangu nikapuza na kisa penzi uninyanyase watoto wangu wapuze no kamwe hocha sawa sina maana sawa Sawa, sina maana. Sawa. Nilikupenda kwa moyo, umenipa mawazo. Mwanamke umekuwa muongo etuli ninyonga kisogo ona tulipanga mipango leo umegeuka mbogo uambie yeah. I never lose my blood I'm ready to die mara kafa safari ya da nikasepa mara simu yangu ikaita kutazama ni we kwa fura ukisema hii ni damu yako juna kicheko kisa penzi uninyanyase watoto wangu wapuze no kamwe poche Sawa,
This is for you, Jose. This is in Shamba. Magic.